Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'icyanyarwanda. Ijwi rya Amerika turi kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda kugera saa 2 ijoro, kandi mu Burundi no mu Rwanda muradukurikira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri sanga imirerere n'imikurire y'abana bato turaganira ku batarengeje imyaka 6 mu Rwanda. Muri rusange icyegeranyo cyitwa Ikiguzi cy'inzara muri Afurika, The Cost of Hunger in Africa, cy'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, cyerekana ko ibibazo by'inzara n'imirire mibi byatwaye akayabo k'amafaranga y'u Rwanda miliyoni hafi 54 mu Rwanda rero mu mwaka w'2012. Kubirebana n'abana by'umwihariko, ibibazo by'imirire mibi n'inzara bibagiraho ingaruka zikomeye cyane, kuko nk'uko leta y'u Rwanda rero ibivuga, muri iki gihe abana 38% baragwingiye. Ni ikibazo gihangayikishije rero igihugu cyane, ku buryo byateye leta gushyiraho gahunda yihariye ishinzwe kwita ku mikurire y'umwana ukiri muto. Imirerere n'imikurire y'abana bato rero nibyo tuganiraho uyu munsi. Umutumirwa wacu abifitemo ubunararibonye ni Maniraho Innocent, yize ibirebana n'ubuzima rusange, santé publique, yakoze mu bijyanye n'ubuzima n'imirire by'abana muri leta no mu bigo byigenga. Maniraho, uraho, urakoma?
Ndaho neza, Thomas Kamirindi.
Ugeze kuki?
Turaho, turakomeye, turashimye.
Nuko niko se ko abanyarwanda bavuga ngo umwana apfa mwiterura. Biterwa n'iki? Imirire mibi y'umwana ituruka kuki?
Murakoze cyane. Iyo uvuze ngo imirire mibi y'umwana muri rusange, bigaragara ko ituruka mu kuva agisamwa, ariko narebye ushyize inyuma usanga bigaragara ko naturuka uburyo mama we yabayeho. Iyo mama we yabaye imirire mibi mu gihe akiri umukobwa, ndetse kugera igihe asamye umwana, icyo gihe byanze bikunze bigira ingaruka kuri wa mwana, kuri bwa buzima bwa mwana.
Buretse gatoya, niko uravuze ngo akiri umukobwa abana azabyara burya bizagira ingaruka ku buryo yabayeho.
Ye, ubuzima wabayemo, ubuzima wabayeho ukiri umwana muto, nawe ubukuriramo bikazakugiraho ingaruka nziza cyangwa mbi. Icyo gihe rero, kubera ko iyo tuvuze kubyara cyane tureba abagore, kandi iyo umuntu aba umugore yabanje kuba umukobwa, iyo yabayeho nabi muri cya gihe cy'ubwana bwe uko yasize ari umukobwa, bigira ingaruka no kuba azabyara.
Ko bikomeye, ko ari birebire.
Birakomeye cyane mu bijyanye na siyanse n'ubumenyi muri rusange, ariko biba bishatse kuvuga ngo iyo ubayeho neza uri umukobwa mu buzima bwiza, ugakura neza, icyo gihe ubu bigaragara ko abo uzabyara nawe bagomba kubaho neza. Ubundi hari ikintu wajyaga kuvuga ngo dikeye isane pedike fitine sosiyete n'igifaransa. Aho rero ibyo fani, abafani yarabanje kuba umukobwa. Igihe rero bagombye kumutwara neza, akabaho neza, akagira ubuzima bwiza, igihe cyo gusama inda akayisama neza, ayishaka anezerewe, kugira ngo azabyare umwana nawe ubayeho neza.
ubwo ro bivuga yuko igihugu mu byukuri cyose uko cyakabaye kigomba kwita ku mirere y'abana kugira ngo bazabyare n'abandi bameze neza.
Ubundi umwana agomba kwitabwaho neza kuko ubundi bavuze ngo igihugu bakikiri gito n'ikinyarwanda ariko mu byukuri ugaragaza neza ko kurera umwana ari ugutangira mu buto bwe, ni ukuvuga ngo watangiye mu buto bwe ukamwereka icyiza n'ikibi hakiri kare. Icyo gihe umubyeyi akaba akwiriye gutoza wa mwana we gukunda no gukora ibyiza ndetse byamuhesha agaciro kandi akihesha agaciro. Icyo gihe nta by'ingenzi ni ukubanza ukisuzuma wowe nk'umubyeyi ukareba wowe ubwawe noneho ugaha wa mwana urugero rwiza, ariko mu by'ukuri umutegura ko nawe ejo azabivamo wa muntu nawe uzagirira akamaro abandi azabyara.
None se nkurikije ibyo uvuga nkakurikiza n'ukuntu ibi bintu bimazemo imyaka, abana bo mu Rwanda ni ukuvuga yuko imirire yabo kuva kera cyangwa se kuva imyaka runaka imeze gute, ni myiza, ni irashimishije cyangwa se harimo ingorane? Udusubiye inyuma mu myaka
ntabwo ari abana b'abanyarwanda aho ni ukureba abana muri rusange, kuko buriya iyo uvuze ngo kubaho neza, kuba wabayeho neza, ukarya neza indyo yuzuye, ukarerwa neza, ntabwo bireba gusa abana b'abanyarwanda, abana bari mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere, kubera ko burya hari imirire mibi ikabije, hari imirire mibi iterwa na obesite, kubyibuha ikarije kuba wariye ibiryo birenze iby'umubiri ukeneye. Hatabaho n'imirire mibi iterwa no kuba wariye noneho bikeya ku by'umubiri ukeneye. Urumva ko ari abana bo bagira ibyaha ibibazo by'imirire mibi, ndetse ufite nk'uko n'abana bakeneye bagira ibibazo by'imirire mibi, aho twavuga ngo ni abana muri rusange no ku isi yose, n'ubwo yenda imibare itandukana bitewe n'igihugu icyo ari cyo.
Radio Ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, ikiganiro muri Isanga. Kuri telefone hategereje Ile-de-France Eli na Jean de Dieu. Duhere kuri Ile-de-France. Ile-de-France we?
Yego.
Urakomeye?
Yego ndakomeye.
Akabazo cyangwa igitekerezo?
Ngirebye ni igitekerezo, mbanza no kunganira umutumirwa kuri icyo kintu wari umubajije. Aho agira ati umwana apfira mu iterura, akubwira yuko akenshi cy'umubyeyi yabaye cyo n'umwana bacyo. Hari ubwo usanga hano mu Rwanda ugasanga umuryango wibasiwe n'amavunja, ugasanga nyina ahorana amavunja n'umwana, nawe ugasanga famiye yose nta mavunja gusa. Nkeka ko hari uko umubyeyi nyine wa mugani abayeho, niba atiyitaho n'abana bakura batiyitaho, ugasanga birabokamye. Ibyo byo nta wamuteriwe ni ukuri. Noneho tugiye kuri icyo cy'imigwingire y'abana, rero sinahamya ko uwo muntu wenda aba mu nzego za leta, umuntu uba mu nzego za leta we azi cyabiteye, azi nawe cyaturutse, ntiyakirirwa nabisobanuraho cyane, kuko hano mu Rwanda kugira ngo umenye icyo kibazo ni ukubitangira mu myaka myinshi itari munsi ya 20 cyangwa 17 gutyo, hafi aho ngaho.
Ubihereyehe Ile-de-France we? Ubihereyeho ubivuga gutyo
kugira ngo abantu babyumve neza. Nge sinasobanuye ibyo mu bakire cyane, kuko sinakunze kubana nawe, ariko ibyo abakene byo ndabizi. Mu muco w'Abanyarwanda twasanzwe duhinga imyaka, tugahinga amasaka, tugahinga ibijumba, tugahinga imyumbati, tugahinga urutoki. Akaba mu rutoki ruribwa nka za kamara ziribwa imineke, n'inyamunyo ziribwa ibitoki ari bitetwe. Hakabaho n'ibindi byitwaga bya kivuvu na za kayinja byabagamo inzagwa. Ariko hakabaho n'abantu babaga badashoboye kubikoramo inzagwa, bakabiteka ku bishyimbo, ugasanga ubuzima bw'umunyarwanda burendeye nyine burakomeje. Noneho aho ibi bintu rero byagiye gucika, ibishanga byinshi byahingwagamo ibijumba, abaturage barabyatswe, bimwe bihingwamo ibirayi n'amakoperative, ibindi bibamburwa ku buryo kubihingamo ngo ubwatsi bw'inka, abandi bahurizwa ubutaka bagahinga igihingwa kimwe ugasanga ibyo kurya birahahwa ugasanga wa muturage ubwo atabonye yo guhaha nyine akarya imwe kuko ari cyo cyonyine afite aho ngaho hafi ye abandi bahingaga ibishyimbo ibishyimbo birabura urutoki noneho kugira ngo ubyumve neza aho haje gahunda yo kujyana abantu ku midugudu ibitoki byinshi byahingwaga munsi y'ingo z'abaturage ibyo bitoki bikaba byaravagamo warafataga agahene ugafite mu nzu ukakazirika hafi y'urutoki ifumbire ikajyamo y'ukunduye mu kiraro ukayimenamo kuko ari hafi y'urugo abantu bagiye mu midugudu ibitoki bibura ubyitaho insina ziracika hari naho bagiye bategekwa hamwe
ubwo rero mu magambo makeya kuri wowe ibyo byose byagiye bitera imirire mibi mu bana no mu bantu muri rusange
byateye imirire mibi ku babyeyi no ku bana n'umubyeyi akagatwita adafite ibyarya nta muntu uri mu Rwanda utazi icyo kibazo uko kimeze nta n'umuntu wakibaza kereka utazi ibibera ina nta muntu uyobewe ko ibiryo byabuze nibiriho nibitubura nibingibi tutazi nabo bihingirwa byinshi ari nibiva mu mahanga utazi niba nizo vitamine zabyo zizewe mbese kereka mudutumiriye umuntu uvuye muri leta we ntiyatinda kumenya impamvu kuko irazwe kandi no kuyikemura biroroshye kuko urumva nta muturage utayizi
abantu bo muri leta nabo turimo turabashaka tugize amahirwe n'ejo byakunda Ildefonso urakoze cyane
murakoze
Maniraho Innocent uyu muhungu Ildefonso avuga yuko igihe mbese imyaka 20 arasanga ariho ikibazo cy'imirire mibi gishobora kuba gifite imizi uremeranwa nawe
murakoze cyane ntabwo nemeranwa na Ildefonso cyane cyane nashaka kuvuga ku bintu bibiri atubwiye icyambere yagereranije ngo umuryango ngo urwaye ngo abantu barwaye amavunja ngo n'abana bakomokaho bikumvikana ko nabo bagomba kurwara amavunja ntabwo ari itegeko ntabwo ari ihame
ariko we ngo arabibonye hamwe na hamwe
ihame kuko wa mwana iyo avutse muri wa muryango ikibazo biriya yagiye avuga nka kurenda barwaga amavunja wa mwana hari uburyo butandukanye abantu bagenda bigishamo batanga n'inyigisho ku buryo habamo guhinduka kwa wa muntu bitumvikana ngo abakarande hari abantu batandukanye hari abantu bita abajyanama b'ubuzima hari n'abantu aho bita umugore w'ababyeyi inshuti z'umuryango abo bantu bose bafasha kwegera ba baturage wabo ufite ibibazo ku buryo abana be batazaba nka kwa kundi yari ariko nawe kuko icyabimuteye ntabwo ari ko Imana yamureze ahubwo ni imyumvire kandi guhindura imyumvire biba bizikana ntabwo bitangiza uwo mwanya ibintu bisaba kwegera ariko bikagenda bino ntabwo nemeranwa rero ko umuntu wavutse mu bakene agomba guca ari umukene cyangwa nawe agomba gukora ari umukene ikindi unyemereye ku bijyanye n'imirire yavuze kuri iyo myaka avuze gute ntabwo nemeranwa nawe na busa kuko reka nguhe urugero kamini nk'ubu umuntu ikibazo kibaho cyane kubera ko abantu badafite ubumenyi buhagije mu gutegura indyo yuzuye ni ukuvuga ufashe indyo yuzuye ugafata ibinyamafi tuvuge ko ufite ibirayi ugashyiramo ibishyimbo ugashyiraho imboga ugakarangiza amavuta ibyo ni ibintu bidahenze cyane bidasaba ngo abantu ngo bagiye yenda ngo bone uko babajyanye mu mudugudu hari icyo bita wenda mbabarire ngo undernutrition mu cyongereza na undernutrition mu kinyarwanda undernutrition ni uburyo ni indwara z'imirire mibi ziterwa ariko noneho na ya nuko wabize ibyurya bihagije intungamubiri zihagije ariko noneho hari abafite za obesite hari abarwaye inkingo abo ngabo kubera ko bariye byinshi bariye intungamubiri nyinshi ariko zitagize atari indyo yuzuye aha rero twese ndakumenyesha ukuri ibyo yavuze gahunda ibisanga abantu bambuwe ndetse ntabwo urayisanga iyo ayisanga byaraje mu bitunganye njye ntabwo mvugira polisi leta ndende mutekinisiye ku ruhande rwanjye ariko uburyo mbivugamo ni uko umuntu kugira ngo arwaye indwara z'imirire mibi resitakiteri ibitera nyamukuru ni uko uwo muntu ataba yafashe indyo yuzuye cyangwa se akaba afite ubundi burwayi butuma noneho n'indyo ariye itabasha intungamubiri zirimo zitabasha kwakirwa mu mubiri kugira ngo zikore akamaro zigomba gukora ariko yihuza gahunda za leta yizihuza sikuba kujya mu midugudu mu midugudu no kugira ngo abantu babone uburyo ibikorwa remezo bibageraho ari benshi
n'ubutaka babuvemo buhingwe neza
ariza matara cyangwa amazi cyangwa se n'ukugira ngo bagihamye ariko nahaha ndi bahavanye hagakorwa ibikorwa rusange babandi bose bashobora kugiraho kugiraho kubonaho inyungu kimwe bihuza rero ibihariye nari mbari babifitiye ku giti cye ntabwo bihura neza n'ibijyanye n'ikiganiro turimo kijyanye n'imirire mibi no kurwanya imirire mibi muri rusange cyangwa n'ibitera imirire mibi.
Ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nk'uko nabibabwiye rero turi kumwe na Eli na Jean de Dieu ndibwira yuko bose bagize kwihangana bagitegereje. Eli
hawe
akabazo kawe cyangwa igitekerezo
mbanje kubashimira kuri to tekereza ko cyo cyo mwashimye bita kuganira
vugira muri telefone neza se vugira muri telefone neza ntabwo tukumva neza uko bikwiye.
Ariko ndi wabivuze ko murahanyumva
kandi nkubwira ko nyine tutakumva neza vugira muri telefone neza.
Halo
wi
murahanyumva sobat
ye gerageza
nariko ndabashimira kuri icyo kiganiro mwariteguye no mwumva ko tutavuga ku bintu ngirakamaro uko kabisa ndiko ndaraba ndabona icyo kibazo ikomeza gutera imbere rwose ni kuvuga rero n'ikiriko kiraza kibabaza gusumba ibindi ni kuvuga yuko tugize atara yo kuba abantu bari kuba barafungura nabi ariko hayongera ko no kuba bicazongera bikabura icyo kibazo urumva ko kigiye kuba umuntu yahora anaronka n'iki ajya n'agacunga ko nicyo cyo kubura kandi nashaka mbaze uwo mutumire wacu nashaka ndamubaze yuko hari icyo baba ariko barakora uko boba bogenda nko kuwe ni wacu bafite akari mitunda sinzi iwabo uko bazita niba ari nk'utugari
reka tuvuge nk'imidugudu za nyumba kumi utugari ibintu nk'ibyo
abogenda bakagerageza kwigisha abantu ugufungura neza bakabeba.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ndumva telefone ya Eli icitse muratubaba ariko yaragushije ahantu ho guhugura rubanda ho guhugura abaturage ku mirire niko inosa bibaho ariko wari wari wabikomoje uko hari abajyanama b'ubuzima mu midugudu n'ahandi.
Yego nibyo rwose hari gahunda zitandukanye abajyanama b'ubuzima navuze umugore w'ababyeyi ndetse hakazamo n'uko buri rugo rugomba kugira akarima k'igikoni. Akarima k'igikoni ni hari abahinga imboga ka kandi gafasha umuntu ko ibyo wabonye tuvuge niba wabonye andi moko y'ibiribwa ariko imboga uhite uzifata kuko uzisoroma hafi ku karima k'igikoni. Ikindi hari amatungo ari gutangwa mu gufasha abanyarwanda bafite uko babayemo mu Rwanda harimo na gahunda ya Girinka Munyarwanda aho ni ukurera baba bakene noneho kugira ngo urebe ko wabaha ibibongerera kuba babona ubushobozi bwo kugira imibereho myiza kimwe n'abandi. Ariko hari indi gahunda y'amarerero ya gahunda mbonezamikurire ibigo mbonezamikurire muri gahunda mu Rwanda bihari ibyo ngibyo nabyo bifite izindi zitandukanye zigenderwaho kandi basaba buri mwana wese utarageza imyaka itandatu ko yagombye kujya muri ibyo bigo. So gahunda nyinshi zirahari haba kuri gahunda ya leta haba kuri gahunda yacu nk'abatekinisiye kwa muganga barigisha. Ndumva rero nta mpungenge yagombye kugira wenda ngo ibyo bizagura burundu kuko hari ingamba ziba zifatwa kuri buri cyiciro.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira ku mirerere n'imikurire y'abana bato ni ukuvuga abana batarengeje imyaka itandatu kuko ngo umwana apfa mu iterura cyangwa se igiti kigororwa kikiri gito nk'uko umutumirwa Maniraho Innocent inararabibonye mu byerekeranye n'ubuzima n'imirire y'abana yabitubwiye mu by'ukuri bitangira mu bukobwa umuntu ataraba umumama niho azabyara abana beza niba yabayeho neza. Kuri telefone dufite Jean de Dieu. Jean de Dieu we
wiriwe neza
wiriwe ikibazo cyawe cyangwa se igitekerezo
ubwo ni Bagwaneza Jean de Dieu mu karere ka Gasabo usanzwe uzwi nka ruho rw'indawi jabana. Noneho njyewe nabanza nkabashimira ko mpikaze mu kiganiro.
Yego
noneho ikibazo cy'abana bagwingira usanga kiganje ahantu henshi kandi ugasanga ubukene bubitera ahubwo abantu bafite ibyakarwanyije icyo kibazo ariko ntibazi kubikoresha.
Yego.
Ugasanga nk'umuturage afite ya mata yagahaye umwana we aho yakayamuhaye arayagurisha nene yamara kuyagurisha akigurira n'inyama
inyama
cyangwa
none si inyama zo si nziza inyama si nziza
nese buriya iyo urebye usanga ntibizituba ku mubiri cyane kurusha uko wamuhaye amata wagurishije.
Reka Maniraho araza kutubwira niba kuko yizi iby'imirire y'abana bizi. Yego.
Hari ukuntu ajya akayafungura agateka icyayi cyuzuye amazi gusa akaba ari cya wa mwana nk'aho yamuhaye amata karemano ugasanga si ibintu byiza. Ahubwo ngo ikintu nabona nanone urabona abantu bose muri ino minsi byabaye bizinesi gusa umuntu aba afite amafaranga ye yaba afite umwana akumva ko agomba kumushakira umukozi akaba ari umwitaho ntite kuri wa mwana we kandi wa mukozi akenshi urasanga ntashoboye kwita kuri wa mwana mu buryo bushoboka. Ibyo yewe nibyo yakamuhaye ntabimuhe abenshi baranabyifatiraho kubiha aba bana ugasanga icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Rero njye numva ahubwo akabaye bariya abajyanama b'ubuzima bajye bafatanya nk'umunsi umwe mu cyumweru baganirize ababyeyi bafite abana bato ndetse n'abakuru ntabwo ari abato gusa
ruhu rw'inda. None se ubwo ntabwo babikora
na uko mbona ntabwo biba uko bikwiye n'ubundi ni kwa kubajyana kwa nk'iyo agiye nko gukingiza umwana kwa muganga bakabimubwira gutyo yagenda nyine ubwo bikaba birangiriye aho.
Nuko
ugasanga rero ibyo bintu ntabwo bishobora gutuma wa mwana wawe abaho neza.
Reka noneho reka umutumirwa kuko wavuze ikibazo cy'amata n'ikibazo cy'inyama reka agire icyo abivugaho kubera ko we iby'imirire y'abana bizi. Yego, urakoze cyane.
Yego, murakoze rero rwina ndabakunda cyane nawe.
Yee, komera. Maniraho. Uyu muhungu ati ababyeyi bagurisha amata ahubwo bakagura inyama bakibwira ko bariye neza.
Yakoze cyane ruhu rw'inda buriya kugira ngo wenda nuko ndamushimira mu bitekerezo bimwe atanze aho yaganishije cyane ko ababyeyi ntabwo bari kubona umwanya wo kwita ku bana babo kubera bizinesi abantu barimo zitandukanye. Urafata umwana ukamuha umukozi, umukozi urumva niba wanamusigiye ibiryo byiza azabanza birye ubundi umwana niba isigaye. Niba wamusigiye yenda ayo mata nk'uko arimo anayavuga wa mukozi kugira ngo ingero zagiye zigaragara ugasanga amata meza yanyoye yarangira agatekeramo amazi nibura ngo babone ngo birumvikana ko umwana umukozi ntabwo areba umwana mu by'ukuri umubyeyi agomba kwita ku mwana. Aha rero yavuze hari ibibazo bitandukanye uretse yenda kugurisha bya bindi bahawe biba yavuze by'amata ni gahunda ya leta ihari yo gufasha bariya abana bafite ibibazo by'imirire mibi bakabaha amata ariko noneho ya mata aragenda akayagurisha ntayagura inyama ahubwo nk'uko yarabivuze yenda kugira ngo yenda ahubwo kugenda ukagura amandazi ukagura ibijumba ukagura agaceri ukagura iki kubera ko atazi akamaro nyirizina kaya amata yahawe. Ikindi ugasanga hari ikibazo cy'ababyeyi batesa abana neza uko biga ubundi umwana yagombye konka gutungwa n'ibere gusa kuva kivuka kugera ku mezi atandatu nta kindi kintu arafata no ku mezi atandatu agafata ifashabere. Ariko ababyeyi benshi usanga kimara kumubyara ukabona ku mezi abiri yatangiye kumuha amata atangiye kumuha kigozi atangiye kumuha ibere. Aha rero ntibitarukira mubyara umwe yavuze kandi yakoze cyane iyaba barihaga agaciro n'izo gahunda bahabwa bafashwa leta yabazirikanyemo none bakumva ko ari ku nyungu z'abana aho kugira ngo bumve ko agiye kugurisha ariko hagati yabavuze abajyanama b'ubuzima barakora pe ariko kubera ko baba bafite inshingano nyinshi niyo mpamvu leta yateganije uburyo hateganijwe uburyo hagira abandi bantu bahugurwa barimo inshuti z'umuryango nk'uko nabivuze komite zishinzwe umugoroba w'ababyeyi n'abandi bose bakwifashisha mu gukangura ababyeyi kugira ngo nibura bagire uruhare rukomeye cyane mu guhangana n'icyo kibazo.
Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. None se hari akantu uvuze ko umwana agomba konka kugera ku mezi atandatu nta kindi baramuha. Ko mwumva bigoye ababyeyi baba bari muri rwinshi, abamama barakora cyane, ubwo se bababonera umwanya koko amezi atandatu yose?
Nakoze cyane. Ubundi umuntu yagombye kumva ko kubyara ni ibintu umuntu yagombye kuba yarakoreye gahunda yapanze, akavuga ati igihe gutwara inda umugabo agakumvikanirwa n'umugore akamutera inda bikanumvikana uburyo umwana azarerwa. Cyagiye mu kumubyara akamubyarira kwa muganga ahantu hafite ibikoresho bihagije kandi hari isuku hatamutera uburwayi, yarangiza agahita anonsa, akumva ko konsa umwana n'inshingano ni igikorwa agomba gufata muri ya mezi akamwonsa, kuko nibura umwana buri agomba konka nibura inshuro umunani ku munsi.
Inshuro zingahe?
Nibura inshuro umunani
ku munsi.
Nibura byose ukamwonsa inshuro umunani ku munsi. Icyo gihe umwana ukamwitamo kugutera uvuga ngo uyu mwana azavamo umuntu mwiza w'ejo hazaza, uzaba agiyeho cyangwa agasimbura njye uko mbaye. Aha rero ababyeyi yenda bitewe n'akazi gatandukanye leta yashyizeho, leta y'u Rwanda yashyizeho uburyo bwo korohereza aba babyeyi aho babakorera kugira ngo nibura haboneke uburyo bwo konsa abana, cyangwa se niba uzi ko utari buboneke usige wikamye mu gikoresho cyiza, noneho usige amatama y'amashere yawe abareye kujya
guhabwa
umwana. Niko n'akazi gatandukanye abantu babarimo.
Ariko nanone rero bisaba ko n'umubyeyi arya bikwiye bihagije, kubera ko niba agomba konsa byibura inshuro umunani ku munsi, ni ukuvuga ko agomba kubona indyo yuzuye ihagije ndetse n'ibyo kunywa bihagije.
Ubundi mu muco yera nawe kuvuga mu muco w'Abanyarwanda gusa, ubundi kizi umubyeyi iyo yabyaye impundu ziravuga.
Yego,
impundu zivuga rero zijyanye no kwishimira wa mwana, no kwishimira wa mubyeyi, no kumukanda gusubiza aho yavanye, niko bavuga mu muco w'Abanyarwanda. Ariko ni ukuvuga nyine ngo wagombye kumenya ko cya gihe umwana umubyeyi ari umubyeyi wonsa abari muri gurupu yitwa ngo gute generable, umubyeyi wonsa icyo gihe akeneye ibimutunga ari bukoreshe akanaba n'intungamubiri zitunga wa mwana we. Ikigaragara gihari ariko tunavugishije ukuri, yenda niyo haba ari mu muryango ukennye, ubona ko umubyeyi yabyaye mu by'ukuri yitabwaho n'abaturanyi, adahabwa agaciro, akarinda imirimo ivunanye, akarinda ibiyobyabwenge, ku buryo niba bamuba hafi kugira ngo nibura y'amezi atandatu azashire hari amaze kugarura nibura imbaraga zitandukanye, kandi na wa mwana hari icyo yamumariye.
Na kera ntabwo nkuze cyane yego, ariko nkiri muto nabonaga n'umuryango wita ku bana. Iyo umubyeyi yabyaraga umuryango wabonaga wavuye hasi wose, bakareba nimba urugo rufite ibiribwa bihagije, tuvuge nk'amasaka y'igikoma, tuvuge amata, tuvuge ibishyimbo bihagije, bakaza kumufasha kandi bamufashaga, umubyeyi bamufashaga yewe igihe kirekire nkurikije uko mbyibuka nkiri muto. Baya ibyo ngibyo by'umuryango byo biracyabaho mu Rwanda, umuryango uracyafatanya bihagije?
Murakoze cyane. Bo ubundi iyo tuvuze umubyeyi wabyaye nyirizina twakarebye wa mubyeyi nyine tuvuge umuntu watwaye inda bateganije kuzabyara, Imana iragufashije urabyaye. Ariko aho ngaho ni hamwe usanga umuryango nyine wahise wumva tugiye guhemba uriya muryango warabyaye, niba warateganizaga koko mu rugo inkoko cyangwa se gatwavu cyangwa ibiryo byiza rero, ukavuga uti umubyeyi yabyaye reka ukamwitaho muri iki gihe cy'uburinganire, noneho umugore umugabo akagera agafata inkono agateka, icyo gihe nyine akishimira wa mwana n'abaturanyi bagasimburana bakaza gufasha umuntu gukiri. Aha rero iyo urebye nubwo hari ibibazo bimwe usanga by'abana b'abangavu batwara inda, yenda ugasanga wa muntu arabyaye inda atateganije, abantu ushobora gusanga utagereranya cyane no kubyara inda nyine inyumva neza kandi ibindi kubyara wateganije.
Yego,
uru umubyeyi nyine wabye bategame ariko naba wundi twa inda ta bitegamije ntagero ntago tukete mujugunye nubwo ndaje mu twa kibazo kuvuga ngo yabyaye umwana nta mugabagira twa tundi twishima ariko nibura umuryango bavuga ngo dore umwana reka tugirire uyu mwana wavutse ubwo n'abatangiye kwegera amubyeyi amubyaye nubwo wenda ari akiri umukobwa bakamubwira kuko umwana afata ibere bakamuba hafi ntabwo ari umuco wacitse nubwo haza mutwe utuntu two kuvuga ariko yenda iyo ndayitwaye itayiteganije ibintu nk'ibyo muri rusange ariko ubundi umubyeyi ni umubyeyi umubyeyi ntiwabyaye
radiyo Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na Maniraho Innocent ni umuntu w'inararibonye mu byerekeranye n'imirire n'ubuzima bw'abana yabizobereyemo ni umuntu wabikozemo muri leta no mu bigo byigenga n'inararibonye rero turaganira nyine ku mikurire imirire imirerere y'abana kugira ngo babeho neza bazigirire akamaro bakagirire imiryango bakagirire n'igihugu cyabo kuri telefone turi kumwe na Daniel. Daniel we
yego muraneza kamende
urahura komeye akabazo kawe
yego akabazo kanje ndana
ariko telefone yawe se ko numva telefone yawe ko numva ifite amakaraza
ifite amakaraza yego ko numva
yewe biracyari kwa kundi pe wajya ku ruhande hari gatoya kugira ngo turebe yego Daniel yego Daniel we Daniel telefone yawe ntabwo ivuga neza rwose uratubabarira pe Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda Daniel tumwise guheho ntabwo telefone ye icamo neza murabyumva namwe kuri telefone dufite Joseph Joseph we
karame Thomas kabiri ndiwe
akabazo kawe
komera
cyane
ndamukiriza umutumire
Inosa uramwumva yego
komera cyane akabazo nari mfite urabona kera tukibyuka turi abana iwacu bajyaga batujyana mu bigo bita ngo ni muri santere
santere nutritionnelle ikigo nderabuzima
bakagerayo bakateka hanyuma bakatugaburira noneho ubwo icyo nashaka kuvuga kuri icyo kijyanye n'ibyo by'imirire ese mbaza umutumire kuri ibyo bijyanye n'amasantere de sante kuba atakibaho ngo bigishe ababyeyi guteka neza batekera abana byo ntabwo byaragize impact ndavuga nk'ingaruka zitari nziza ku bijyanye n'imibereho n'imirire y'abana bigatuma ababyeyi batabasha kujya batekera neza indyo yuzuye abana babo bikaba byaratumye imirire y'abana iguma kugaragara ko atari myiza
reka hita gusubiza komera Joseph we
yego
Innocent
yego arakoze cyane iya Joseph icyavuze cy'ibigo mboneza mirire centre nutritionnelle biriya byabagaho n'ubundi muri gahunda yo guhangana n'ikibazo cy'abantu kujya gutekera nyine abantu bafite ibibazo by'imirire mibi ahangaha ikintu kiranzweho hano mu Rwanda ni ikijyanye na priva kurinda
no gukumira
nibyo bigo byahawe ingufu aho bavuga nani nibyo byahawe ingufu bavuga ngo igikoni cy'umudugudu igikoni cy'umudugudu ni naho ababyeyi bahurira noneho bo bakerekwa uko bategura indyo yuzuye ubwo ntabwo bahereza umwana uraza nibyo ufite babereje ko gutegura indyo yuzuye bidasaba ibinyamahanga bituruka hirya no hino ngo amafiriti y'umweru n'imiceri n'ibiki ahubwo ukaza nayo nabonye imboga uzanye ibishyimbo uzanye ibijumba uzanye ibinini noneho bakabereka uburyo ibyo biryo bihurizwa hamwe bigategurwa hagakorwa hakava n'indyo yuzuye waha abana noneho umwana wawe noneho wataha nawe wagera mu rugo ukabikora kandi yenda wari uzi ko indyo yuzuye itegurwa n'ibiryo bihambaye cyane ikindi mu Rwanda bakoze muri yahenda yo kurinda ni bijyanye na gutangaza vitamini abantu bikunze kujya kubura cyane kandi bikeneye mu mire nk'urugero ibinini bya vitamini A ibyo ngibyo bihabwa abana ndetse kugira ngo biyongerere muri gahunda yo kubona imirinde indwara zitandukanye z'imirire mibi harimo ibinini bya feri biriya byongera amaraso biriya bihabwa ababyeyi batwite kugira ngo azabyare nibura umwana we ufite amaraso ibyo ngibyo afite ibibazo by'imirire mibi muri rusange harimo n'ibinini by'inzoka gahunda ya leta ifite yo gukingira abantu kugira ngo kuko burya inzoka nazo zitegurwe naho jya mvuga ko imirire mibi ntabwo iterwa no kubura ibiryo gusa ushobora no kurya ariko ukarya nabi hakaba n'ibindi bidutera indwara z'imirire mibi indwara zitandukanye icyo gihe noneho ugasanga abatanga n'ibyo binini by'inzoka ku muntu kandi bariha abana kugira ngo nibura bibarinde za gahunda izo ni gahunda bakora zo kurinda ariko hakazamo n'icyo bita ngo inkono y'umwana aho noneho b'abana bamaze kugira ibibazo by'imirire mibi bakurikiranwa n'abajyanama b'ubuzima
yego
icyo gihe noneho ku buryo umuryango wawubwira bati dore uriya mwana yenda inkono yihariye ibiryo byo bamuteguriye byihariye bishobora kumuvana muri ya gahunda y'imirire mibi ntabwo rero leta yahisemo cyane gushyira abana mu bigo mbonezamirire kuko urahagenda ugasanga abana babayifuza ugasanga ntawe ubita ahubwo ibyiza no kugira ngo abana bajye mu muryango barererwe mu muryango noneho nawe ufate umwana wese nk'uwawe
rero
mufashe kuko mu burenganzira bw'umwana kamirembe
yego
harimo ko umwana agomba kugira ababyeyi niba cyangwa se aramurera udafite ababyeyi bantu ugomba kugira abakurera kandi bakurira bakabiha inshingano zo gukura nk'uko barimo umwana wabo numva rero icyo genda gikorwa hano ni ugushishikariza abantu kwirinda kurenza kwivuza ariko bitanavuze ko abafite imirire mibi nabo leta ifite ubundi buryo ibafasha kubera ko hari ibyo bahabwa bitewe n'uburyo imirire mibi y'umuntu ihagaze muri rusange.
Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda murisanga turaganira na Maniraho Innocent inararibonye mu by'ubuzima n'imirire by'abana. Kuri telefone turi kumwe na Jean-Claude na Louis Michel. Reka duhere kuri Jean-Claude. Jean-Claude we. Jean-Claude. Ahubwo ngiye ndumva ijwi ryanjye ringarukira sinzi nimba yegereye radio ahubwo telefone zinza wayikize. Reka muhamagare bwa nyuma numve. Jean-Claude. Reka da. Twigire noneho kuri Louis Michel. Louis Michel.
Mbatomu.
Karame
ndakumba Tom.
Umeze ute?
Tom ndakumba.
Umeze ute?
Uraho Tom.
Uraho neza akabazo kawe?
Uraho cyane Tom kamirindi.
Yego yego.
Nakabazo kanje kukoreye cyane.
Ye.
Ariko inyiriye rwose ntabwo ari mu Rwanda honyine.
Eh.
Ni ku isi hose.
Oye urabeshya.
Ndakabazo mfite uhindiramo ndabeshya.
Eh.
Umba Tomu wigiye mu ndabeshi
urakabazo
mfite
yego
noneho rero
eh
twaryaga ibishyimbo n'imyumbati n'ibijumba n'ibiki byose kandi ngegeye cyage ngenda umurongo wa gatanu iriya mirire migufi ntayabagaho iya bwaki ntiyayabagaho ariko ngegeye hariho amata hariho inyama hariho iki
niko se Louis Michel we kuvuga ngo nta bwaki yabagaho ibyo kuvuga ngo ntabwo akiyabagaho iryo jambo ryavuye mu ruhe rurimo
iryo bwaki byaje ejo bundi aho abazungu bazi inanga
ni ikizungu iryo jambo bwaki ni ikizungu se
ndabikubwira nk'umuntu w'imana ijambo bwaki kwaki ya rukoro byaje mu n'abazungu twebwe ntabwo twagiraga ariko noneho akabazo kanjye rero
yego
nigeze kumva ibitangazamakuru ngiye kumva vuba aha ngaha iravuga ngo isi yacu ngo ifite ubushobozi bwo gutunga abantu miliyoni eshanu
gusa se
ngo none turenda kwa miliyoni umunani
cyangwa urashaka kuvuga miliyari niko Louis Michel
urwo miliyari eshanu urakoze cyane
yee
miliyari eshanu nyumva neza miliyari eshanu mbore gatangiye cyo gatoya
yego
noneho ngo turenze kuba miliyari umunani
yego
nukumuga mwanywa nabja gisa hanyime
lego
tuge kurija turi wane
aha
eski eski ohuna agarichi wazo chini
aha
hirige ya gawani kwa wae vikeya wala kawa niwio njele kadu hirige kwa vikeya
mhm
urakoza chani
yee lui mishe yee urakoza chani yee rekarugose umutumiru kwa hita ajiri cha vifugao yego yego yego
umba tomu
karame
urakoza chani tomu
yee gumugoro wa mngiza
urakoza chani tomu
yee
yego mshuti
Innocent Innocent niko ibi lui mishe ravuze avuze utuntu tubiri
kumbwa
bwaki ngo yabituruka kuri kwashyorokora tari ikinyarwanda mu yandi magambo urwanda rw'abakurambere ntabwo akirwigeze rugira hanyuma akandi ngo nuko abantu bagenda biyongera ku isi ibiribwa bikaba biceye ni kuri utwo tuntu tubiri
akoze cyane miseri buriya aho yavuga ngo kera ntabwo akirabagaho ngo baryaga inyumba tukarya ibikino bakanywa amata Yine ya medicine vore mjifasa niko wavuga. Niko vya ngo mwosi kuhundu wana kuhisi mini jenda. Hali ujibu shaka chatu ujenda vuga lagaza. Kira vitaribi hali. Anga ha, kira yinu wana hawa shaka chatu. Kira yinu hali. Wago magutumu wa wano garibia. Arjige li zumani vichi mbani ya mnenda tina mata. Ndela rere uzina vya uhada zegi. Hali kwa vina vya kuhundu vinda razinga na vina jenda anduka yine. Niko hanu. Yaje kugenda bigaragara ko burya n'ubwo uruzi kuri muzima ariko hari ikibazo gifite kimirire arena y'ibintu bya kera ngo ni kuvuga ariko arakunze gutanga igitekerezo cyiza nyine niko bavuga ngo kera ko twambara inkweto ariko twabaga kera ko nambesaga umwenda ariko nawe kugira ngo hari ingero nyinshi zikanye indiyoni muratavugiramo ariko hari izivuga ngo kera uko twarezwe ababyeyi bavuga ngo uko narezwe nawe niko ndimo mukuru nabaye iki se ko nakurenze ukaba mukuru icya kabiri wabagize ni ibijyanye nahise numva ko ari ubutaka buteye afashe kuvuga kuko yavuze ati miliyoni eshanu ngo zagomba gutura iki none mutuyemo miliyari umunani ngisahani nye ngo isanyuma n'abantu bari yari kuba y'umuntu umwe kabiri nimba yankurikiye ntabwo kurya byinshi
yego
ari ibyo bituma umuntu utagira imiliyoni ahubwo bavuga mu gifaransa ngo karite kantite ni ukuvuga ngo mu bwiza no mu bwinshi ushobora kurya inyama gusa ushobora kurya amafiriti gusa wa mwana w'umukire wumva ngo arya imiceri n'amafiriti ukabona umwana yarwaye bwaki rwose arwaye indwara z'imiliyoni ariko none wa muturage yenda reka wumveka
niyo
mu Rwanda bajya bavuga ngo abahejwe inyuma n'amateka ndaguhamiriza ko ushobora gusanga muri bo abafite abana barwaye indwara z'imiliyoni ari bake kuko arabona utwo abonye akadutegura uko biri arafatwa tuboga nyine agafata ugasanga aratiganga bwanjye mu gihe wa wundi we iyo abonye udufaranga iyo abonye amafaranga wa mukiri ukajya mu gushaka icyo asoma umwana aramukubita irindazi rigura magana abiri kandi yakaguza umuneke n'ibura w'ijana ugasanga rero bya bibazo dufite ku bwacu ntabwo turi kubasha gusobanukirwa neza no gutegura ibyo yuzuye kuko n'ubu butaka buto harimo tekinike harimo amatekinike atandukanye yo guhinga akoreshwa udafite hanini ahahagije guhinga ushobora guhinga mu mifuka ushobora kurinda guhinga akarima karundarunze ibintu nk'ibyo bitandukanye kandi ugasanga bwa butaka butoya abashije kububyaza umusaruro nturwaje indwara z'imiliyoni ngira ngo ni imyumvire ariko arakoze kubaza burya wa mugani udasobanukiwe n'ibintu n'ibyiza kubibaza murakoze
ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda Daniel yagarutse hanyuma kuri telefone kandi dufite na Sylvestre rero ube wihanganye tubanze duhe ijambo Daniel we
karame ndakumva
ya none uravuga neza byari byagenze gute nga akabazo kawe cyangwa igitekerezo
no iki ni kimirire ni kirekire bavuga mu bakire ngo basine ko sane mirire mibi noneho ubwo ngubwo njyewe ndavuga ndibaza noneho nk'ubu urabona hari ukuntu umuntu aba ari umukene atunze no guhindira magana angahe magana atandatu magana arindwi igihumbi noneho nkibaza
ayo muhinzi wahinge amafaranga azabona umwanya wo kuhaha ibintu bituma umwana agira imirire myiza ku byagura buri kantu kose ukubera ubushobozi bwe hari umuntu utuye nta nkoko nta nihe nagira mu rugo atunze no gutinshuro aho ngaho na kandi nanone yavuze ku ngo mukonta inshuro nyinshi ku munsi usanga mu bantu b'abasirimu iyo umwana amaze nta mezi angahe amezi nk'atandatu arindwi hari ukuntu bahita bafata gahunda yo kumushyira ku bigero bakamuha amata y'inka asanzwe ibyo bita kigozi noneho ugasanga ngo banga ko amabere yabo agwa noneho ugasanga niyo mpamvu bahita babashyira aho kubonsa igihe kinini ubisanga mu bantu b'abasirimu cyane noneho hari icyo nibaza ese ubu ngubu kubirwanya kwigisha abantu iyo mirire myiza kugira ngo abana be kugira bwa kiniki ubabona bitazabatwara igihe kinini bitewe n'imyumvire mu bantu ikindi kintu cy'imirire kuri njyewe mbona ari ikintu kigari cyane kubera ko ari mu bakire mu bakene usanga nanone ari ikibazo kandi kigaterwa so hari abo nemera yuko hari imirire mibi kubera bafite ibintu hari n'abagira imirire mibi kubera nta bushobozi bazabona bitazabatwara igihe kinini
hinamagambo rero ye urakoze ndumva ikibazo cyawe cyumvikana urakoze cyane
murakoze kamire
ye inoso wamubwira iki rero
murakoze cyane arakoze daniyeli twariduhe mu bitekerezo bye byiza n'ibibazo bye kabisa uriya muhinzi yavuze uhingira amafaranga make ngo ariko ntanabona umwanya wo gutegura ngira ngo yabuhuje gutyo ubundi ntabwo bigaragara ko umuhinzi ahinga umunsi wose kandi ikintu abanza navuga igihe cyose wakora ni uko mu mutwe wawe ubanza kumva ko kwita ku mwana wawe ubiha agaciro ukumva ko ugomba kumurera icyo umwana uzavamo ugomba kumurera nk'umuntu uzavamo umuntu ukomeye w'ejo hazaza aha rero uyu muti ugenda uretse amafaranga make yavuze ndashaka guhamiriza ko abantu bose b'abakene atari ko barwaje indwara z'imirire mibi ibibazo byo muri mu mutwe guhinduka mu mutwe ukumva ko biriya wowe wumva utarya ari byo wagombye gutegura uyu muhinzi rero ntabwo abahinzi bose ariko barwaje imirire mibi kandi ubwo ariko babura umwanya wo gutegurira abana babo icyangombwa ni ukubiha umwanya ikindi kutagira itungo namba nk'uko yavuze kamere ni igikuru cyane gahunda zo mu Rwanda hari ibyiciro by'ubudehe abantu barimo yaba undi muntu utagira itungo namba hari uburyo afashwamo muri gahunda ya girinka cyangwa se muri gahunda zimwe zitandukanye yenda bakaba bamuha n'itungo rigufi kugira ngo nawe agire ahagera ikibazo kiba gisigaye ni ukureba ngo se nimba baguhaye yenda iyo nkoko y'amagi itere urayarya cyangwa se ukira wa mukire halo
yego ndagukurikira
rwa rukwavu baguhaye ese iyo rubyaye y'amata imanuka kwa gasekurume kaje rwa rusekurume urarurya cyangwa urikira umukire akaba ari urya ese y'amata ziri kuyanka iyo baguhaye muri gahunda ya girinka iyi kamyo y'amata ni uburyo igira icyo kuyanywa mu muryango cyangwa se urayagurisha aha ngaha usigaye ikiba gihari ni uguhindura imyumvire y'abantu ariyo mugenzi wanjye avuze ngo uko bizatwara ndi igihe kwigisha ni uguhozaho
yego
ariko niba tunavuze cyane nk'izi ndwara z'imirire mibi uretse ko hari ibihita bikira yenda imirire mibi yoroheje imirire mibi ivurwa biterwa na cyo bita malediction modere cyangwa malediction severe ariko iyo bita noneho iyi kugwingira niyo mpamvu nka leta ihaye gahunda ko nibura igomba kugabanya nibura kuva kuri 38% ikaba yagera kuri 15% nibura 2024 niyo mpamvu ngo ni zeru tukagera kuri zeru kuko n'umuryango na OMS nawo ntabwo uvuga ngo ibihugu nibigere kuri zeru ni ukuvuga ngo ni uguhozaho kuko uyu mwana yamaze kugwingira ntabwo umuvura ngo akire ahubwo wowe ni uguhangana n'abataravuka kugira ngo za nyigisho zihoreho babanje bamenye gutegura ibyo yuzuye bamenye bagire ubumenyi buhagije uhindure imyumvire niyo mpamvu rero ntabwo ngo abasirimu ngo bahe abana babo amata y'inka ntabwo yabeshye ariko nabo si bose usanga nyine ahita anakumva ngo amabere atazajya ahindura ngo aho yumvise ziriya zibere ubungubu
yego ndagukurikira
ariko mbere byari bimeze gutyo ugasanga umwana w'umukobwa ati numusiri mama beranje tadoya umugeyi nuwabyaye
akonsa
yabyaye aron
eh
ari no kimye mama ngite ko leta kizo gahonda yo kuvuga ngo abari kure abakorera kure yaho yo mu rugo bari uburyo bazaje basiga bazaje habari ku byo kosa abana cyangwa se bakika mu bakujya mata amashereka
amata
y'inka yose kamirindi amata y'inka akateye ikibazo ku bana kwigogora kwigogora urabyumva mu gifu
yego
harimo ibintu bigoye kugogorwa kuko igifu cy'umwana kibigogora niyo mpamvu byiza rwose amata yagombye kuba y'inyana y'inka ubundi umwana agafata umwana w'umusitari imyaka itandatu amezi atandatu agafata amashereka gusa
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda umutumirwa Maniraho Innocent yazobereye mu byerekeranye n'ubuzima n'imirire by'abana turaganira rero ku mirerere ku mikurire ku ndyo z'abana kugaburira abana kubitaho mu magambo make uko ari kubitubwira no guhindura imyumvire ntabwo kugaburira umwana uko bikwiye bigomba ibya mirenge kuri telefone turi kumwe na Sylvestre Sylvestre we akabazo kawe
nakumva
yego
akabazo kanje
yego
mbona yuko kugira ibyo bintu byose bihinduke kugira ngo abantu baburi byafungura bikwiye biva kuhindagurika ry'ibihe no kugurirana kw'abantu tuguma tuba benshi hanyuma kandi naho turondera ibyo twolima tugasanga amatungo yaraze kugirana kw'abantu icyo gituma bishoboka yuko tugira imirire mibi cy'abana gusa no mu bakuze twahora tujya kabiri ku munsi none ubu ari urya rimwe mbere no ku mugoroba akabura utundi yihereza kubera izo ngorane z'ibyo bintu byadushikiye zigahinduka yahora tukiri kuka mu 50 na gatatu mu 60 mu 70 byari bitende ariko kugera ubu byarahindutse isurinda gufuhirira aho ugomba kurima ukarinda kuzana ibintu byo gupoma indya kugira ngo izo ndya ziyeho neza kera izo ntitwabikoresha twakoresha umwavu wacu w'inka inka zari zikihari imene zari zihari nyinshi none ubuhage bwa kijambere bica bisubira inyuma rwose icyo gituma imibereho yo kurya nabi no kubura ibyo turya bikwiye bizogumaho icyiciro cyanjye ni iki
ye urakoze Sylvestre we reka duhe ijambo na Cedric ndibwire yuko adusoreza iki kiganiro hanyuma umutumirwa abaha ibitekerezo bye icyarimwe Cedric
wimwe nagize mwiriwe umunyamakuru
komera akabazo kawe
bayebo akabazo kanje nagomba ku usano tanga ntererano nta saba ibihugu byacu biri mu nzira y'amajyambere ko byo fatira karoriro ku nkumwe nk'ibyo bihugu byanyuma byo mutuyemo urabona ko abantu badapfa kwibaruka cyangwa badapfa kubyara uko babyifuza bagafatira karoriro ku ibyo bihugu byabo bakanahimiriza n'abanyagihugu cyangwa abenegihugu kugira ngo babyare abo bashoboye kurira cyane abyara abo ashobora kubona ko bazokura neza
icyo
nagomba gusa n'uvuga hanyuma ndashaka iby'umwihariko Thomas Kamirindi nashaka ko nk'inyuma y'ikiganiro muza gusa kumpamagara hama tukavugana bisa kantu ngomba kubabaza
ndabwira Fatu uri kumfasha nimero yawe yishingure neza hanyuma tuze kuvugana yanajunguje umutwe yabyumvise ubwo ndaza kuguhamagara Cedric urakoze
okay murakoze cyane
Maniraho we bariya bahungu babiri rero wabumvise ndifuza yuko wagira icyo ubabwira unanzura iki kiganiro kuko impamvu ni ukugira ngo gusabe nk'iminota 2-3 hari indirimbo ishishikariza ababyeyi kugaburira abana babo neza yitwa imbaraga z'iminsi 1000 nagira ngo nze kubashyiriraho mu kanya nagira ngo nayo uyizirikane uze kumpa kanya kayo
yego rwose murakoze cyane ngira ngo bari abavandimwe uretse igitego Cedric anatanze ariko
bagaragaje ibiteranye mu byukuri indwara z'imirire mibi nk'uri abavuze bwa mbere kinafashe izina rye
ni Sylvester
hari icyo bita ngo cause ziri direct dok ibintu bitera mara bitera indwara z'imirire mibi nko kubura ibiryo ibintu biri direct ariko hari ibindi bita ngo biri nka klima shazima do klima nk'uko yabivuze ibihe bihindagurika Ndabika ibintu byari iki ibyo bishobora kugira uruhare mu gutera indwara z'imirire mibi ariko cyane cyane abantu tugomba guhangana na za kozi za mpamvu n'izina zitera imirire mibi duhangana nazo ikindi yavuze byiza rwose byo kuboneza urubyaro nagira ngo nsoze n'ubunyemereye
yego
nsabe abadukurikiye rwose kuzirikana iki kibazo cy'ibijyanye n'indwara no kuboneza urubyaro kuko umuntu akabyara umwana yapangiye avuga ati umwana azavamo umwana umuntu mukuru nawe uzagira akamaro ntakayitaho akarenga kanjye icyo gihe umuntu akabyara aba ashoboye kurera ikindi ni uko umuntu abyara yabitekereje ntubyuke ngo umwana iyo bari bana imana icumi ahubwo panga uvuga uti undi azakora iki nzamurera gutya nurangiza ubone gufata undi ikindi nasabaga ni ukugana ibigo mbonezamikurire ibigo mbonezamikurire wenda gatoya ikigo mbonezamikurire gifite inkingi eshanu inkingi ya mbere n'ubuzima n'imirire sinyinyuramo cyane ndagenda inyuramo nibura inkingi ya kabiri n'uburezi ya gatatu n'isuku n'isukura ya kane ni ukurinda no kurengera abana hanyuma ya gatanu n'uburere buboneye uramutse ugizanye umwana wawe muri gahunda y'imbonezamikurire uwo mwana wo kwa kundi waba ufite ibintu ukora ukamusigira umukozi uzaba uzi nibura ngo hari yari arimo aritabwaho hagendewe kuri za nkingi eshanu z'ibigo mbonezamikurire murakoze
Maniraho Innocent nanjye ndagushimiye cyane rwose nibutse abaduteze amatwi yuko twaganiraga ku mirire n'ubuzima bw'abana by'abana nk'uko rero ubimazemo igihe kirekire nibutse kandi ko wize ibintu bya santé publique ni ukuvuga ibirebana n'ubuzima rusange ndagushimiye cyane rwose kandi ngushimiye n'aka kanya uhaye aba bahanzi Butera Knowless Gahongayire Alina Makanyaga Abdul Riderman na Tom Close baririmbye iyi ndirimbo imbaraga z'iminsi igihumbi ni ukuvuga guhera umubyeyi agisama kugera umwana agize imyaka ibiri y'amavuko iyi ndirimbo bafatanije na UNICEF Rwanda Minisiteri y'Ubuzima y'u Rwanda Rwanda Biomedical Center na Ambasade y'Ubuholandi ngiyi rero niyo nagira ngo dusezeranireho mbifuriza gukomeza kuryoherwa na radio yanyu Ijwi rya Amerika imbaraga z'iminsi igihumbi
Kituo kubiera kumuryango wawe Itakumisi jumbi ungana jisanga Ibuka konda nwari famu wengire Nibadusha kurwanda rubiru yibi hangane Itakumisi jumbi Iwe mugaya we Nawe mugaya we Uwizi kati Itakumisi jumbi Ese waruziko Ungano chiri munda Ashobora kuzavamo umuntu ukomeye Yose biri mu maboko yanyu babyeyi Nimumwitaho uko bikwiye Mere bake mutwite kuko niwe bitangirira Turere n'u Rwanda abana batagwingiye Bamwe muri twe duterwa ipfumwe no konsumana ibyo ntibikwiye Musakivu Yuzuye
tumushimire Thomas Kamirindi ahejeje kudushikiriza ikiganiro muri